Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 84. Amahoro abe muri mwe. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 24, umurongo wa 33 kugeza kwa 48, na Yohana igice cya 20, umurongo wa 19 kugeza kwa 29. Basesekaye muri Yerusalemu, abo bigishwa babiri binjiriye mu irembo riherereye iburasirazuba ryari rikinguye nijoro kubera iminsi mikuru. Amazu yari yijimye kandi muri yo nta kintu gikoma, ariko aba bagenzi baboneje mu tuyira tw'impatanwa bamurikiwe n'ukwezi kwari gutungutse. Baganinye kuri cya cyumba cyo hejuru Yesu yari yamazemo amasaha y'umugoroba uheruka wabanjije gutanga kwe. Bari bazi ko ariho abavandimwe babo bari. Nubwo byari byatinze, bari bazi ko abigishwa batari businzire bataramenya neza ibyabaye ku murambo w'umwami wabo. Basanze urugi rw'icyo cyumba rukinze neza. Bakomanze basaba guhabwa ikaze, ariko babura igisubizo. Nta kintu na kimwe cyakomaga. Ubwo nibwo bahereye ko bivuga amazina. Urugi rwarabafunguriwe buke buke barinjira, maze undi utaragaragariraga amaso yinjirana nabo, maze urugi rurongera rurakingwa kugira ngo abatasi bahere hanze. Abo bagenzi basanze abantu bose batangaye kandi banezerewe. Amajwi y'abari mu cyumba atera hejuru icyarimwe ashima kandi asingiza Imana ngo umwami yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Abo bagenzi babiri bahagizwaga n'uko baje bihuta, babatekerereje inkuru y'agahebuzo y'ukuntu Yesu yababonekeye. Barangije mu gihe bamwe bavugaga ko badashobora kubyizera kuko bikabije kuba byiza cyane, bityo bikaba byaba atari ukuri, nibwo undi muntu yabahagaze imbere. Amaso yose bayahanze uwo muntu batazi. Nta muntu wari wigeze akomanga asaba ikaze. Nta n'ibirenge bari bigeze bumva. Abigishwa barakangaranye kandi bibaza icyo byaba bisobanura, maze bagiye kumva bumva ijwi ritari iry'undi muntu, ahubwo ryari iry'umwigisha wabo. Yavuze mu ijwi ryiza kandi avuga amagambo yumvikana neza ngo, amahoro abe muri mwe. Barakangarana bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Ariko arababwira ati, ikibakuye umutima ni iki? Kandi ni kuki mushidikanye ibyo mureba? Nimwitegereze ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, dore ni njyewe rwose. Nimunkoreho murebe neza. Umuzimu ntagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mumbonana. Avuze atyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Bitegereje ibiganza n'ibirenge byangijwe n'imisumari ityaye. Bamenye ijwi rye ritandukanye n'ayandi bari barumvise. Nuko bagitangara kandi bagishidikanya kubera ibinezaneza, arababaza ati, mbese ntacyo kurya mufite hano? Bamuhereza igisate cy'ifi yokeje. Aracyakira, akirira imbere yabo, maze abo bigishwa babonye umwami wabo basabwa n'ibyishimo. Kwizera n'umunezero byasimbuye kutizera, maze bemera umukiza wabo wazutse bafite ibinezaneza umuntu atarondora. Mu ivuka rya Yesu, marayika yaravuze ati, ku isi abantu Imana yishimira bagira amahoro. None n'ubu ku nshuro ya mbere yiyeretse abigishwa be nyuma y'umuzuko we, umukiza yababwiye amagambo y'umugisha ngo, amahoro abe muri mwe. Yesu ahora yiteguye kubwira imitima iremerewe no kutizera n'ubwoba iby'amahoro. Ategereza ko tumwugururira urugi rw'umutima, maze tukavuga tuti, gumana natwe. Aravuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, unyumva wese agakingura, nzinjiriwe nsangire nawe, nawe kandi asangire nanjye. Ibyahishuwe igice cya 3:20 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Umuzuko wa Yesu washushanyaga umuzuko uheruka w'abasinziriye muri we bose. Indoro y'umukiza wazutse, imigirire ye, amagambo ye, byose byari iby'abigishwa be bari bamenyereye. Nk'uko Yesu yazutse mu bapfuye, niko abasinziriye muri we bagomba kuzuka. Tuzamenya inshuti zacu nk'uko abigishwa bamenye Yesu. Bishoboka ko muri ubu buzima bupfa baba barahindaguritse, bararwaye cyangwa barakobanye, maze bakazazukana amagara mazima ndetse n'uburanga, nyamara mu mibiri yabo izaba yamaze guhabwa ubwiza, bazagumana kamero kabaranga kihariye. Ubwo nibwo tuzamenya rwose nk'uko natwe twamenywe rwose. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13:12. Mu maso hazaba habengeranishwa n'umucyo uturuka mu maso ha Kristo, tuzamenyamo ibiranga abo dukunda. Ubwo Yesu yahuraga n'abigishwa be, yabibukije amagambo yari yarababwiye mbere y'urupfu rwe ko ibintu byose byari byaramwanditsweho mu mategeko ya Mose, mu buhanuzi ndetse no muri Zaburi bigomba kubaho. Nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Arababwira ati, uko niko byanjye ni uguhumeka kw'imibereho y'iby'umwuka mu bugingo bw'umuntu. Guhabwa mwuka muziranenge ni uguhabwa imibereho ya Kristo. Bitera umwakiriye kugira imico ya Kristo. Abigishijwe n'Imana muri ubwo buryo bakorerwamo na Mwuka kandi bagaragaramo imibereho isa n'iya Kristo, nibo bonyine bagomba